hanne en goni assay sappo e jeego lewru men ko du ujunaje didi imma lason do kettino habaru sukaabe ma torko studio kala goddanta on kettiro mon ho kan habaru o aisa madda de mondi farida ma fof ma farida
fof ma aisa no gonda
jantan farida no donka irbe habaruji gaddan en sukaabe ma torko kettintobe
de jedir ay men jahane on ton hadde ittolo mabbol himbe jamma ko gomnati wadi de habaru men ko fiddino men jahane on ton de maradi inne gata fijoji finataa de leru sumere on ko innata tashi men kantene fijoji chonnyinol bonno
ya anni we gouverneur leydi meden nyanne alarbo iti on ko do hadata himbe wurtago jemma ko hoki lawol dum onta julurde
lawol no ko gomnati adi ko weli skab ummatobe on ko gari nyami e keb e jaha julurde e jula julde on ko ota balde sapo kantol leer sumere semen ceteno ko Musa Hassan wadin mon konfirti dengel fufulde
on est vraiment dans une joie immense
meden tawa der welo welo amma wana gam tama watta ko nimbe mila coronavirus on hantino nyangun da amma min bawta jodde mo do tanade mabbol to be mburto fudu balde sappo kerani de suuma yere den no balde non de neddo jabante sanni hawtade e jemma lele tergadir
etol couvre fe doni dambol galul nyame dum hunde lobberno yaade e jam are fu der gurna mudum em mi hore am nelikan sanne ko nammi dum ko beedi welde kam woni himbe hebam wada idi mudum em ko hani non himbe tinno tokka laabi hidi laamu leedi jojjendi endam sabu himbe fama corona on don koy
tinde e corona akoy tafa
hunde non ko wodi sanne ittol mabbol nimbe to burto jamma dum nimbe keban lawol julede tiamo lele e ko nandi em dey ko be bi nimbe ngatta chaka mu en meter goto wona hunde ko hoy non fa
sera pa facile
bannira anni sapo itati lewru men ko witi o nyalne non de dum itani en
nonina aisha nyalle non ko itani rebe duniyaru fu do chabugo haqeji mabbe
to barka meden e julbe barka e rewbe leydi niger fu e julbe allah sambi ni en to bannira in ko no way dun siryani en der majjum
do majjum man jaha men kalno on do fedde itana suka bere ganjibugo haakeji mabbe un ko innata CCNG fedde non ko wadi gan suka be rebe inaturgo jande mabbe Rashida Bizo kon ko ne hawji do fedde den den
nous menon des activités
gaddu do bojjum na wangindo satarma gon gada na do golle hirnyere do jabol hakki suka be be rewbe non balden de to debbo gon warino to ami ko hollimi satarma na to do chaka mako e gori ko kiddo fa yotti to bingel gongel chaka mabbe gel o jabbingel e makko to o hilimo wiide o yidana o yara suka on der baade mabbe maunade ko sakiti o famoy ko suka on yara ma fa ko tonu arande deni o noddi goriyo kiddo on kumo hoja de ko sakiti hojata noddol makko koni o waddi bojji makko to amin min doytirimo wa kom seria central gam min kebamin ballamo no o hitirta suka makko
de a retrouver son enfant
jonu kuma der habaruji amen men natana on harjande don to gouverneur leydi Niger hokki lawol dum onta jangirde go o lewru juin ko fa'i warude
do majjini janginobe gardi e jeega e sigila mabbe gan jangingo do reseaux sociaux ji on ko whatsapp do majjin skabe dudde ibbe jama ko e mabbe no jande den woni wode semen ketino fanta shams wadir men ko firti dengal fufude
e do labi ko leydi Niger hoji e do firentugol himbe nyaw coronavirus ko endan no tawa har mabbe golle kolliji to tawa fu janginobe godo ndari no ko heba lawol mosol do majjum ne won ko be ngadi jande do whatsapp e be nelde lekkoli be alkasum mamman goto janginobe wonbe nelde jande e do whatsapp o mo filono en noy dun yaari
le cour on debuté
jande din puta kenan sappo e nay lewru avril dun yobanta ke fembuudi sedidi sukabe ne jidi jande do internet lambaji joydi min kokki do internet ko vite page école nigérienne ne min kakki kini ko suka on jango piloy todo no imo woni terminal min jaban onata der groupe on sukabe jangobe keme do min tawda der groupuji fere fere
dans les différents groupes
jande nedo no lati nafaka sanyaade babirab jangobbe fu mada ali hadizatu o wi han dun tokkite fa woda
minen sarobe sokabe e kol sayni min jingana sigila janginol dowla wal internet gol ganjoni sokabe no naforto internet ko hana be ciew kulle de modja gon be nata der yewtereji gon ko wala fu nafaka gon wakati jigon mido hoja kelalol mabbe gan wadugo taykaki fa famugo seni ibe tokka jande den no handiri
e panale derul mandi kure
nedo jande no wade ene nafa sanne edun lati satorma nokku goddo gan wana lekkoli be jangobe fu mbawi hedde nedo jande
o leydi Niger on to suka ummatore wakkati sumayre wadi hoddi balde sapo je sai ga e jaha der gure be gada fijoji be gada gimi jemma
fijoji on ni kanyo innata tashi e hausan kore himbe gure on mo ibe gakka e are semeketu ko muhammad mamma liddome enko on ti dengel fufulde
ada dulele hodi tikatika e jewa
hodi
wakkati nange hiri jamma nati neddo yi'an sukaabe no pilole wuro wadde ko wiyete alada alada wobe do dun tashe sukaabe famarbe e burtube seeda funo goni e majjum den non do be ngada kullele majjum ko jallini sedna ko haydini joomu wada horum hono dabba ladde ni hono wajer en ni na wadde horum de tijana yejo na debbo na yejo kon kojji tiraade ngada bawdi kono no pie e der majjum kambe sukaabe enda ni yelego mabbe gol no welbe sanne be min jeemi potto e le majjum be enda ni be kolli min wiide ke jahangal mabbe gal wodi
miden kokke sukkar gauri e cedi min kawrande non sayto de duudi den ko min cenda jemmaaji go miden keba faake me tati ale de min natta den duudi
ta sheena mbi alada alada o wana sukkabe taw won ko dun jeewoto lawali na atamu o wadi duubi sappo e joko on wada tashe on enda nambi alada alada
tashe saboda otan
tashe o ni miden gada dum dalila lewru barke dum sukkabe be du no tokkami dan ekkito be anda no dum wadira jamma fu ko min kebi sai min cenda miden keba ujunere jamma to de neddo hokkama de yawi denni sadarno wodi himbe no keba der majjum kay sey ni bakaji din tan en goni potata gan jimo e piyo bawdi gollem en kanago
de ka gaba su zodde
nokku futo be dari mawbe le banden wurto wadde goddum watte juude mabbe sam no wonu no dun yidira indo yargunu ku hepata dubi chapande jeegon ko tawrte o wi tashe o endan wakati di enda mbaylake
daga sukari jammu sukkar e joyiru kam min ko katta sukabe der hakkilu fukki ngodum watte baade de jehi fu e riwataake de handen ibe diwe ko andano demun dambugal baade de be dari fu e challi minti amma handen de sukabe ben jehi dambule himbe saynana ibe giya bibbe moyno tukalo koy
yonwane kay de yonwane ne ko
heewi handen de andan sarobe sukabe latibe yida sukamu en ngada tashe ona be alada alada o dun dugam batta alla e rafinde na gu ko tawte der galluje de
jomme naten de habaruji men ko cioninol bannu
harfijo cioninol balle men kalne on do Aminatou Seyni biddo leedi Niger nyenyudo do dogguda da meteriji kemedidi kemenay du makko lasso immanay kanko do ardi jalogal dogguda da do der leedi Niger do meteriji kemedidi kemenay
dogguda da unko meter kemedidi unko rebe ko dubi ujinaji didi isappo e joynay ma heba yago dogguda da unko meter kemenay unko rebe ga e modi bonnu ko nanni unko worbe
gonga Amina Seyni on hitan dubi ujinaji didi isappo e jetati yaade hitan dubi ujinaji isappo jeenay to leedi France kanko laati arano fijo dogguda da meteriji kemenay fijo innirango meetings 4 o men kantani o habaruji amen ko suka ummator mi yetti kettinaaki on kettini men de on kidi yettinaago habaruji o nyo on do lamba tati didi imma jodo laa ertel on jobata buudi ko goto say jango di on kiyari.